Jitare, jitare. Kijana, na wakilisha vijana.
Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation. Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation. Sisi vijana, tuko wengi sana na tuna nguvu nyingi sana na tunaweza fanya mambo makubwa sana tukipewa nafasi, kazi na vifaa. Lakini tukipiga hondi kudaisha kazi, wanasema eti sisi wanagenzi. Sasa mimi ninashindwa, ni lini tutakuwa wakufunzi? Niaje tutaruka viunzi kama hatupewi nafasi eh? Sikizeni vizuri wakurugenzi, sisi vijana tumesoma sana, hatutaki tena kupewa samaki. Tumeziunda neti, tumesimama wima ufuoni, bona mnatuzuia kuingia baharini? Tuko tayari kujitumbukiza mpaka ndani ya deep sea, kutafuta hii riziki, kujiboresha kimaisha. Wengi wenyu mlikuweko ndani ya hii game miaka 40 kama hatujazaliwa. Sasa pumzikeni vijana, tuomba tuachiwe hiki kinyang'anyiro. Tunaelewa penye wazee hapo haribiki neno, lakini sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation. Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation.
Mimi kijana, bado niko kwako mkurugenzi. Usini nyime hii nafasi, usini nyime hii kazi. Hii nguvu yangu ni nyingi sana, sitaki kuitumia vibaya mtaani. Sitaki kutumiwa vibaya na mwanasiasa. Sitaki kurusha mawe, sitaki kunoa reli. Sitaki kuwa gawandi, sitaki kuwa gaindi. Sitaki kupiga mtu geta juu, sitaki kupigwa risasi. Sitaki nijipata mahali nikikunywa chai na kebab, katika harakati ya kupanga kujiunga na Al-Shabaab. Tena nahofia kuhamia Saudi Arabia, nataka niwe mahali nikijega nchi, sio kuipomoa. Jioni ikifika, nguvu yangu iwe jifu, jasho yangu iwe vino, iwe ikinitegemea badala ya kuisubua jamii. Niwe mtu wa kuheshimika katika jamii, mtu wa bidii. Nikiingia ndani ya cooperative bank na wika yeah, mimi kijana yeah, I can deposit my own money yeah yeah.
Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation. Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation.
Step nyekundu, step nyekundu, red tape. Kila mahali mshatuwekea, tukijaribu kupenya mnatuzuia. Kila new year vijana hurisolve ku make the life hustle, lakini along the way kuna visiki. Polisi wanatu brought Mungiki, Kanjo wanatu brought Mahoka. Hata kama mimi ni broker, kwa maana vijana wamebaki mtaani wakicheza poker. Na mabig wig wanapepea hewani wakimerchandise coca. Okay, reality check, qualitative analysis. Wenye uhusiano poa na mabig cheese wanapewa kazi poa maofisini. Zenye zinabaki duni zinawekwa tali. Kazi kwa vijana, maisha yangu itaimarika vipi kwa kibarua ya utopasi? Kazi poa, kazi yenye mshahara poa, ni haki yetu sisi vijana. Tena tumekataa katakata kuchezwa kama kandenge na kandada na hawa VIPs, yani hawa bagabots in power. Sisi vijana, sisi dio wenye technology, sisi dio wenye innovation. Sisi dio wenye innovation.
Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation. Sisi vijana, we are energetic. Sisi vijana, we are progressive. Sisi vijana, we are demand power now. Sisi vijana, we are the pillar of the nation.
Yeah, jitari, ndani ya Kidres booth. Niko hapa, niko hapa. Hapa, hapa,
hapa, hapa.
I'm out.
I'm out.